trendybeats.com.
Mabusu, mama, ananipa masaji ya mwili kwa chuchu. Nyama, ananipa biriani upaja wa kuku. Nyama, mbuzi kaja zizini Simba na Zuchu. Na wanune, 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 na waume, wakose cha kusema paka shume. Najua ina wachoma choma kushinda pini. Wanatamani ndo wangekuwa mimi. Unavonipa joto sentigredi tisini. Maji changanya hiriki na mdalasini. Loesha nguo nisiende kazini. Nikichafuka nifute kwa ulimi.
More music on trendybeats.com.